Sasiraba gamba tingo kweni nono Tanzania. Miulirabe munjogere. Mukazi mukade ya zara kovye munangia. Mbali retired. She want me to take over. She has a Range Rover. Mbanonya love. This so siba heartbreak. She want me to take over. She has a Range Rover. Mbanonya love. So see my heartbreaker. Dombo, sembera dia. Tofa yufuna kabia. Ngwechi kunja gaza. Ti evo mbakunia. Aka koko sabu sabe kalamba. Uvuchu papa bia munana. Kashisha kanamara. Baka wevu nakerera. Sasira bakamba tingo kweni nono Tanzania. Mihulirale munjogere. Mukazi mukade ya zara kovye munangia. Mbali retired. She want me to take over. She has a Range Rover. Mbanonya lava. It's so siba heartbreak. She want me to take over. She has a Range Rover. Mbanonya lava. It's so siba heartbreakers. Onda bika 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 mwuriri. Ankola abiri dara dare binyuma. Tanu mya boyo mukada bobeza. Ndia kanyike obugaro nekuwa
Ziriane wenzinyo ataka lida baby. Yakola moku mane. Sejusa boy. Iza bulamo unja nila.
Sasira bakamba tingo kweni nono Tanzania. Mihulirabe munjogere. Mukazi mukade ya zara kovye munangia. Mbali retired. She want me to take over. She has a Range Rover. Mbanonya lava. So see my heartbreak. She want me to take over. She has a Range Rover. Mbanonya lover. So see my heartbreakers.